Oh na 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 na. A chinga. Oh na music wa wa.
Beat boy.
Oh yeah yeah. Ana mwendo wa malingo, ndo vile ananikoshasha. Anadai yuko single tile kitu ataidondosha. Anani stress huyu binti malingo na waza ile kitu itamtosha. Ya kenyanya ikutane na tindo yani usiku tutakesha. Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi fundi eh. So wale wanaojibusti na pombe ati nikifika chumbani ni mombe. Katoto mnato vina zake lipsi kama spice wa Burundi undi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutwara ukamone mama konde. Yeah. Animepotea katoto kana katika kana kata kata nimemotea. Ati nimemotea. Oh 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 oh. Ana nimemotea. Anavo smile, smile, dona nifanya mina feel happy toto. Ukonda ni kipoko, yeah yeah. Kifanyika tunda tunda poli uyo. Akitembea kamudoli uyo. Shida wala sio kula pia. Mwezio vina changanya vikuku eh. Kanipenda mpoli poli uyo. Hata nikashike kigololi uko. Yani kiza kikiingia. Eti baby nishike kwa huku. She's my number one. She's my only one. Ati nimemzoea. Mzoea ya nanimaliza. Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi fundi eh. So wale wanaojibusti na pombe ati nikifika chumbani ni mombe. Katoto mnato vina zake lipsi kama spice wa Burundi undi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutwara ukamone mama konde. Nimepotea. Animepotea. Katoto kana katika kana kata kata nimepotea. Ati nimepotea. Oh 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 oh. Nimepotea. Mtoto ana katika ana kata kata.
Yeah.